More amazing jams on ZambianJams.com.
Yeah. My name is Chile Wanu. I want sense.
African new body skill. The polar.
Malande, hicho chene chile ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse, nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakume yanse ndan yonse, a paliponse, beta kankoma o. Oh, oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma, gama mwana tule ipuma, mule kutampa fifitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma, gama mwana tule ipuma, mule kutampa fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la, twalibele la, twalibele la. Vale que nanguba ponte, ni owa ishiwefyo nabana basonte. Nanguba wata pali ponce, daba monense kotuipe la yonce. Bakula choro mafete awa, tafiaka popo twaliba kale mupawa. Ugule kanadi ashiria tuchapa, nduichite mikoche suchadi valulanga flower. Oke nangu na left, tulambwesha right, findu fiaba na right. Jano busu matamofu lama eki, twali lilo kundesha noti kunyata pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya pali ponce, nishita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse ndan yonse, pali ponce.
Dia, muti mefio karipanga taudinia. Nangu fiko sejikuwa tapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapako kola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wanji fiofio na iluka. Bafuwa hatuka ileke koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikalesa pa monoman puta sanda. Pakobu shikutuka leka na kumanda.
Hicho chene chili ule, chakula kusebanya fya pali ponce, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse ndan yonse. Pali ponce, beta kankoma o. Oh, oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la.
Exclusive Zambian